Jeff Master.
Tongo Records. You know sometimes. Now we're feeling.
Kweli kwako miniteka, kunyuma yako miniweka Akiyako kuniteka, nimekubali kuwa mateka Mapeza kwa yana hia, nualisia na sotela Chonde chonde spige kona, chizu kamuacha solemba Wadio takula nduki, pindi mchizi nimekata ringi Bado meshika usukani, hakuna jari, wendo wangu chaki Chizu mchanganya kiri, soga kari unagozi sete Mefika mwisho wa safari, na kwako ndiyo stendo Zoni zambio sababu, kwangu ndiyo jawabu Wanatoa nyingi fununu, wendo jaji na diwa kiri Super tali kukujumu Kwa vita panzi na kunguwa, pesa kuzali ya kufuru Umenikomesha na punguza zulu Bola kuna lips, pia lai kwa kondo bas tena Mapeso niki dia kama simia na kupa mia Machizi mofa homa, mkuko kwenye tia fola Chuka tamde yako sela, chizi na miriki kisela Kona zipa tiki, amna doa staki jiki Auna mda na zao fix, upendo wako nazidi toa stiki Unasifa za kutuwa mwali, makini zidisho tinipige chari Utaki pesa wala benzi, bali upendo na siyo dhiki Tokia kali mwandani, watasike na zetu mitikasa Kona tamazoa itanji miwani, natika tatikiwa njiani Mwuri wako nabyo jistia, unapendeza hata tupovaa wigi Upendo wako nizorupa kali, soani pengiri pakwendo alai Taluki nikwa kikogo, wamilisika na wako mwenendo Mwafako itanji skendo, msondo na kamatika kimchino Masetu wa mtaza kushikazata, ila kujali mbea na maneno yao Na kuta tabibu wa moto vyao ni timu maraza moyo Ameshikiliwa mwana hume mbea wao na tupa kule Tuanza tu kwenye ufukwe taratibu mpaka kuti Mina we paka milele Nazima sikio staki kelele mtiku mejenga mwenyewe Bifidyo na nderemo ni mule mule
Nachofanya all light Anazimia midondoko Napenda nikiwa nae midnight kanga moko Bode bado nipo loko Ila flow ni international Pokea sifa chache kwenye voko Mana zingine ni personal Baby, you know you smile so nice That's why last night I hit that thing twice Leo dina twende spicy Sini ya yuse kwako ni meganda kama icy Wacha wapambe wapaze sauti Sogea karibu ni kupambe kwa Versace na Gucci Ili utambe mbele ya mashosi Ujigambe wakikuliza kwa nini dele isa na kuposti Nigande mimi wala sio ni tabu Nimekosa nini we nipe adhabu Unajamini na una adabu Napendeza sio kimini tau kivai jabu
Malaka semaye na rekoro Moro moro moyo Seven got someone on my man now for a more Oh yeah 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 Oh no
Yeah when I look to my baby Yeah touching your body
Oh baby
you're so
good
Show me the way
Oh no.
Yeah, I know what I know say Yeah, that we don't depend Take it in the highway
Tongo Records, Tongo Records, Tongo Records.